Sassy, Cisco, KKY Wise. Hey, so be ba. No kugeto kwetu life nika so be ba. So be ba. So be ready geto kwetu nika so be ba. So be ba. No kugeto kwetu life nika so be ba. So be ba. So be ready geto kwetu nika so be ba. No sorry, ukunengori. Panguza ngesem, adi ya dozen. Fornication na belong kwa gang. Kupata pesa, kama kesha. Na wakibonga na wacheki nikisonga. Juu kwa kicho na waza kuomo. Kando manadele muza magambo. Kapa na guaya na wala sidondoki. Bila kuchoka na zidi kuongoza. Gengela wapuzi, vichama fundi. Kombato no suti, fade, pande. Sio choche, islando ni genje. Kuna wagenge wanalia tukinenge. Rende ni wrong, rende no joke. Rendo kilalisha tunakuachaga mapei. Rende ya maji. Hey, so be ba. No kugeto kwetu life nika so be ba. So be ba. So be ready geto kwetu nika so be ba.
Jazo ya zwara toke ya ito stray kupone ya. Kazanja sikune ya. Tough times made me a made man. Rough times taught me no big man. I live like a dead man. No plans now I'm a made man. Always plan ahead, always burn my brain, always search for bread. Big family, nine just a delay. Big family, niko CRB sababu ya punch. Jia loan ya brand si makalam. Juga tutu kipalati life si fire banju. Pia na lani ko bani ya pana chanti tie ban. Ngumu kubanja story bila maziwa pori. Dili na shina wori ni nasa kola noni. Leba dena jiban nikikashifu watuoni.
Hey, so be ba. No kugeto kwetu life nika so be ba. So be ba. So be ready geto kwetu nika so be ba.
Keja zikiban sindo zima moto. Msika kiwa msika mkokondo ambulance. Kiruti ya ghetto magizani nyumbwa koko. Wakitango do tu kona ndo. Tukirot jiko moka ni moka. Salutu Ruto marisasi ndo alam ya ghetto.
Mi strong toka ghetto mtaa ya masla na ma peacemaker. Mashina ntume wanyaka juu mistari sivi nara wanaguya kama nguya. Tukitema mistari joki jangili na strong kanya. Tisu napenda ukipenda cause na juu usha penda. Swag za ghetto ni matato neza uliza nyukibidi don. Dada mistari na wape madhare kambi moto Brazil tatu getu shazoya kwa toa kopa na mari. Badman wana machozi ya simba.
Hey, so be ba. No kugeto kwetu life nika so be ba. So be ba. So be ready geto kwetu nika so be ba.
So be ba. No kugeto kwetu life nika so be ba. So be ba. So be ready kwetu geto nika so be ba.